Mama ya mwana na ngai. My home, my peace. Life ya kopweza laka facilite. Sometimes love is a zonga guerre. Mbomwe kokite, stress e komi mingi. Malove koma makasi. Silence is a pesa pasi. But through the tears, through the fights, the zonga ka toujours na use every night. So ki mon kili ete le melinga. Yo ende oza la ta refuge nanga. Ba jour a bonheur, ba jour a doute. Sometimes to buna ba bona ba petit doute. Meta la tempête nyonso. Yo kanda kanda malembe malembe. Oza li jalouse, me jalouse en classe. Pas de scandale, pas de disgrâce. C'est parce que Linginga est fort. Nandie. Yon de lumière anda pounana. Mama ya princesse nanma. Mwana na biso azali kopina yo.
Personne.